Vital.
Yeah, I'm vital.
Vital.
Inadi.
Mirasiti.
Merusiti.
Na lima sharks mimea na tumalima yeah. Na chana miraa hakitek na chora kasos na pandizia maguna kimiraji yeah. Na shawa kwa laguna wa uso wanaona tumirens ndege na paa peleka veve kwa murage yeah. Meru City kila siku sherehe ukileta sherehe ntakati ya kutema kianga na shake yangu ya lele sikupate inandi yeah. Simiti ya moran gutunga nimetenga iyo ingine getonga na ituma London baite ongezea zijamshika poa ngondon wezi ninyi mahaki wa kilongo juri ncheke na Mungu anazindi ipa buzara juri ncheke pita munya na govern maendeleo teke teke Meru ni sunshine kamna mkono longi uchumeke wageni karibu ni Meru watalii mtalii tuwa guided by Ali nipate isli wara na wapa mira wakiuliza rili wazunye reili na wapa ra
vital, I'm vital
kwetu ni mtani ni
Meru City.
Meru City Nanda Kirua Mpempenga Kirua Buddha Gane na Mai Kirua Viazi huku ni tele Unande chifungo Tanunua mafuta tu ni sare Ukitaka shika guna tatu Dimaude na mitiri Aseno kudogo tajiri Na mudhara Sima agu kudhara Ikura kia kuria dhara Nipate Meru City Nikinduda na tairi Chemu kurumbawa Tunachania hata kumikawa Uga itie utekua Makutano mpate blend Batenda chafua meza na mvinyo Molang meza ukimba hinyo hinyo Wana demiu za maraka Neto minde na kia makeo dhaka Himbi buwana Mini vaite Nda umire mbwa Uliza komejo
Vaite I'm vital
Kwetu ni mtani ni
Meru City
Meru City
Meru City
Kubu Banana City, City ya Kiraitu, Meru au Sketi yeah. Utaona supa meva minisketi, usilete ndomo Meru Funga domo, kila ito, usirushu mbo mwitu Kulengaya, toka Kirimara, handi nyambene Meru jambanene, leta wana, dhabu joruko mango Nipe mvinyo tia kwa kango, nipe malkia Hatsa ukabila, shika mahari, sidai mwareka Soro bei, uko wote mei, handi mei ni wapeza tei Vaite, staki mzembe ha, dada zangu wamesoma Ni warembo, so wachukui buri Hakuna kama ustay, lazima pay the price Uko koje, mkoje Muradankari, mkoje Shudos, leopans, kangeta, mkoje Meru kijumla, shikamo Lare mutua, timaua, mikidori Kiajai, karama, nakuja tembea Ni ado karama, salamu zifikie karamana Nashikisho, sijeshukisho Kiona kasoro, na hakire kebisha Kikisho umebisha, ukinikosea, minatisha Ukikosa heshima, ntakuzima Leta vita, ntakuiroshima Shahidi Nagasaki mtaki utaki nga kusaga kama saki Tafadhali hacha ukoromone Pongezi kwa na biashara kakoromone Kwa uwezo wa bwana tunasonga mbele Uchumi Kenya tukuze bwana tumtukuze Meru bado tuko kwanza Abasi dasu nao hata Mwanza Kwetu ni mtani ni
Meru City
Meru City
Meru City
Wachuka chogori ya ruire kibiji Kenjawa zao pia Kila time zote tuko homeland Meeting point ni capital Meru City Ona kaga rabu kaga Nitawa hack sitawaga Emwae